kuba kwagala Newera vila nevi kate Muhika muzira wange Kuba abadde wokurange Mbuli kate mera muto Bambia njagala Koye mama Abadde wokurange Tako wanga kutabirira Okuva mubuto paka wenkuze Haneti nangendo Oli mama wabanji Oh, mama kasenene Mama puri Mama bosko Oli mukwano wabanji
Kwagala nyo mama Mama, mama Kulowoza ko mama Mama, mama Kwagaliza birungi byoka
Bebe mama ye gwe yanzala anti gwe yabera obulikadde lwe nalwala blangiti wambikanga mumpewo gwe nosula kurange wabanga wone sente lwe zabula obwavu obungi watoba school fees nosasula lwe nakyama muwe nti mama wambulira lwe nasobye okuntereza mama wangunjula lwokuba gwe mama kyendikati kye nabera mami thank you for real you deserve respect for everything you have done my life is perfect your thoughts and advice for me were accurate thanks to almighty yakumpa mama nokuza kitufu wenkoma wanoze mama mbera nekaza gwokyali mulamu ate era nesikwebaza
oli mama mulungi ngaate ofa kuba nabo zijukira akaseera kaligwe kowabeerawo noweresa okulya okwambala gwe nobeerawo mama wankuza ekyamazima towansuulawo
oli hero kulurwe era nja kubeerawo sirikuleka mu buzibu era ndibeerawo aneti nangendo nga famire fetukwebaza